olo e mafuta male SPS Samoan.
I te usangata i tasi pēā male lima feta maiti i te tonu Australia, e te loka i te tonu o Tavale a o iai le tau vivela. O le toa tele o lea fwai numera e i uane ua toe whaasau ina mai, pei ta imo nisi e i uane i le whalamai. I nisi tūlanga o ngaonga e i uane ua mau mau ola. Ua whalaulo ina nei le Kids Safe Victoria se tau mawhainga mo le tau fia o le toe ta loka ino tamaiti tonu o Tavale. A o whaua pere whaatupula i o le tau vevela i le atunuu, ua whautua ina fo i mātua, e le ma whai lamona saunga le mū le tūuna o le tamaititi i te tonu o le Tavale. Saunoai Dr. Cathy McAdam o le whaurulungo o le General Pediatrics i le Monash Children's Hospital i Melepone, na o ia, ia tāua, e le te tau lamona manatu māma i le lamatia mai o whānau i nei tūlanga whapea.
It's very dangerous for children to be stuck in a car that's closed because they can get very hot and they can get dehydrated. This can lead to serious illness and even death. So it's very important to get your kids out of the car and make sure they're not locked in there for an extended period.
E tele nisi mau whamitalanga e whatatau i mea te tupu te tonu se ta vale o loo whapaka i le lā, mai o le tele lava o ia mea e ono whaai u le lei. O le mali o le tangata mai le mavela, po ole heat stroke e mawhai o na tupu fo'i pe a o whaapaka le Tavale se mea paolo ma olo i lalo whaamalama o le Tavale ia pe a maninai sentimita mai e le ai fo'i se sootanga i le mewela olo i tonu e le a whaina po ole ale lanu le nofoa a po o a Tavale la popoa e maasani la vona tali tutusa le vave o na vela sia whaapea fo'i pe o Tavale la Haiti. Saunoai Jason Chambers, mai le Kids Safe, o tangata e tele ino lātou le iloa ina le bevela, e tele e ono iei tutono le Tavale, mai ono vave fo'i o na avea o se si o manga e mali wai se tangata, pe a fai lātou tele iloa ina le bevela o lo tutono le Tavale.
The temperature inside a parked car can be anywhere from 20 to 30 degrees hotter than the outside temperature. So if we think about a warm summer day, it can be well over 60 degrees, and that temperature rise occurs the majority within the first 5 minutes. So it happens really, really quickly. And even on a more mild day, it can reach dangerous temperatures really quickly, particularly for young children.
E ui o le Kids Safe campaign o lo i Victoria, au le mata upo e whaatau i tamai te taloka te tonu Tavale, wālia e mai i vaipanoa umole atunuu. O Dimitri Vlahomitri, o se tangata whainga ringa i lana tele le company le NRMA, o ia o le road safety expert e whaamautu i le ACT ma New South Wales. Whamaya ia, o tamaiti e mātele la vaina i uane o ta loka i te tonu o Tavale, aile o se mea fuafuaina.
The NRMA rescues about 2,000 children locked in cars each year, and they're mostly accidental cases. You know, parents call us often, they've accidentally locked their kids in the car, they've loaded the car up full of shopping, and closed all the doors and the car has accidentally locked themselves.
Ta ua la la metros, e mataupula whapea e au i le NRMA, o na sa ili le fesosoani au pito i la tāne, ma ia whaavavena avi ese maita maiti mai le Tavale i se te mi vave lava. Whai mai McAdam e tāua le awe ese mai whafolta mai titi i le vave mawhaiai.
A child has difficulty regulating their own temperature because they can't necessarily maintain their body temperature in the same way as an adult can regulate it by sweating. So it's very important that we don't put them in that situation so that they don't overheat.
Na tāua Chambers e ono whai ngōwhi o na misi le vaai i se pepe e awe ese mai mai le Tavale.
It can be easy to forget a sleeping baby who's in a rear-facing child restraint, and that's where parents can look at doing some things like leaving a bag in the back that they might need as a reminder that they do have a child with them and a reminder to check the back seat before they get out of the car.
Ini nai vai aso ele ima mau atu o leau whai o mata upu whapea ua mani liwai tamai ti Tavale ina ua tuu mō se teimi umi le Tavale wasi iti e lunga. Inisi o se tete i Australia ma Territory a whai te tūna ala tamaititi li Tavale ai whate ia o na mai, pē manua, e ma whai o na mōria oe i se whaasalanga whatu la whono.
If you happen to be in a shopping centre and you see a child that's, you know, by themselves in a car, you should contact the authorities, contact 000, and they will talk you through. If the child is visibly distressed, they will talk you through what you need to do.
ana ia taʻuafo o nisi onei mataupu e valaauai i le NRMA o le mataupu ua leva ona foʻia ma e leai ni manuʻaga i le tamaitiiti.
When we get there, the parents are the most are more upset than the children. They've realised what they've done. They're actually, we're calming down the parent as opposed to calming down the children.
For me, Cathy McAdam, e fia vaai i mātua o whātūlanga se whainga saunga le mū, mō le nei mataupu.
Parents are really busy. No parent intends to harm their child. What I'm keen to see is that every parent thinks about how they can have a safety plan to ensure that their child is never left in the car. Talk to other parents about it, because parents come up with some of the best ideas and share with each other practical ways.
E te taulawa i mātua o na manatua e loka tāwale a o iai o lātou whale pe a whai o tāwha whauta mai tī whafo. Ina ne ima whai o na sāo fia i tutonu i le tāwale, ma loka mai iai le whai tutoa a o leo i tutonu i le tāwale. Toi fia whaafafonga i nisi tala whapea? Whaafafonga i le Apple Podcast, le Google Podcast, Spotify, ma po o whea lawa i mawailau podcast.